News just in. There seems to be a shortage of makeup in Nairobi. The ladies are going crazy, but one family seems to have the solution. The Ochungulo family.
Juzi, ati mutafanya nikae kama chungli, ati mutafanya nikae italiano wa azuri, ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli, ati pata pesa ndio tajoma na sabuni, usipake foundation ukiwa na vumbi. Kuna dem ana changa changa, ana buy makeup ya kupaka paka, kuku kuku manga manga, turi turi dara dara.
Zero rainbow ni makeup, ni makeup. Zero rainbow ni makeup, ni makeup. Zero rainbow ni makeup, ni makeup. Zero rainbow ni makeup.
Siri yangu when I wake up, I bake up. Siri yake when she wake up, ni makeup. Atoti mascara, lipstick imekaukia kwa sigara, crop top umebaya pasngara, swara swara mina kwara. Demu to maziwa na kulagi nyasi, wazi wazi uneza chua kana wasi wasi, nikarembo kana piga mpaka nywele basi, side chick ndo wacha lipstick kwa shati.
Zero rainbow ni makeup, ni makeup. Zero rainbow ni makeup, ni makeup. Si urembo ni makeup, ni makeup. Si urembo ni makeup, ni makeup.
Sit, sit, sit ya duri will brother. Sit, sit, sit kigode na mafadela. Di, niko na kiss for the city. King ping, sweet thy city. Tycoon, paka kario bangi. Papa jua goro na manjiri. Nina madem uleta bushuru, madem apoko uzia uuru, madem apedi buruburu, madem asafra kutoka udiru.
Yes, hello. I was wondering if you could play that song again.
Which one, man?
The one that goes.
Ongeza volume yeah. Tu nyamisha speaker namdinya na jiba kani watika namdinya na jiva namdinya ka FIFA kinkasirisha namdinya kwa pipa namdinya kwa Nissan mkinilipa namdinya kwa G-Class ayayayaya na bonga vetaka hamwezi nkataza kaina kumiza kuna Daudi kabaka ndo upate baraka na ukiniuliza unapenda mahaga ya dem kahaba na kikulisha utalazwa Kenyatta ushono viraka ayayaya.
Ezekiel mtuwa anasikia mtoi wako anasikiza gengeton. Ezekiel mtuwa anasikia bibi yako anapenda gengeton. Maheta heta ni wengi na watairi leo na masheti. Au bichiri amboru kwa gazeti, headline news, teli. Na leo si kam harusi na kam na bakuli meja matusi. Na wamadaka hecha virusi mnatupangia sisi mazishi. Wajinga, wajinga, wajinga nyinyi, wajinga, wajinga, mutu wache sisi, wajinga, wajinga, wajinga nyinyi, wajinga, wajinga, mutu wache sisi.
Yeah.